Studio Kalangu kettiniɗo yamde joyi mintaji sappo e joyi woni ko ƴaɓɓori kibaruji mum e fulfilde komin Omar Hamma janganta o. Nanni koye kibaruji meɗen kalta hana hande to suudu joy en campaniji kam sigili jande ekkintino lumako e sodano sona to e ndan zender. Nanni tokkuɓe fedde latoɓe ba leydi France eɓe Belgique gaɗi hisago muɗum do feccere hantode latol baal ko leyɗe duniyaru. Yewtere meɗen pindinol hande haltanana dow filla jahangal dekkiɗo dow secrétaire général mo fedde leyɗe duniyaru nder région maradi kanƴum du woni ko kantirten kibaruji men. Kori jam hirtemo hande subana oni woni konimɓe nanganoɓe ɗum woni ɓe pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi illunogay e joyi lewru mars dow mburtaki kaɗaki kiɓe gaɗi dow filla lawol laamu kawjingol kawrol arzuko ko duuɓi ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum hannden subana woni koɓe gadda ɗo e ndan yeeso suudu sariya mawdu ndu gallu ñameendum. Ɗum doni mbiyenen sariya o ni fuɗɗana nder yamde sappo e mintaji capanɗe tati yeeso ɓe nin ɓe nangaaɓe. Ɗum doni mbiyen koreeji maɓɓe higiraaɓe maɓɓe yahde himɓe ɗo tuureɓe ley ndurwo ngo fuu ngari kawri fiilaagu suudu sariya mawdu ndum ngam Allah e tokkude ɓeeninɓe. Woɗi duni mbiya hana ɗum woni haɓɓiniɓe ngaddaama to suudu sariya mawdu ndum ngam batte Allah e hisinde nimɓe bonondaaji. Min ngartana on e nder kibaruuji meɗen. Hoorejo suudu deputeɓe leyɗe erope mbiyeteeɗo Antonio Tajani altine bitiiɗo e nder jahangal makko ngal o waɗi to e ndan Tripoli. O wi'i inɗe wittinoɓe yimɓe dillanɓe leyɗe ɓe mbinde ngam Allah e durwidol ɗum woni wujja no wittinanimɓe nder erope yahde to e ndan nder leyɗe afrika. O haali wiide e fa hannde nduni ko wittinoɓe ɓeenimɓe no ɓiɓɓe bomɓe noon e wujjoɓe kaɓorɗe no wittina yeru no fedde leydi France hawjinde filla habaru haaliri. O holli du fawade joni ko ɗum woni jipporɗe nimɓe ɓe no hani waɗe hakkunde kerol leydi Niger e Libi kotta tawe ɗum woni ɓe cendirama feroyɓe feere e dillo hanɓe leyɗe kamɓe du feere. E nder laawol goto ngolde ni mbiye leydi Niger no tokkiti faande heɓde nimɓe tokkiroɓe leymunu yaade Libi e yahde to enda nder leyɗe tubakoɓe. No hoorejo leydi Yusufu Mahammadu wiri asawe bittiɗo o haali du fawade joni ko wiide ɗum woni ɓiɓɓe leydi Niger no nimɓe noon laatiɓe jaɓɓotoɓe werɓe no hoyiri e fawade joni leydi ndi do no tokkiti fawade ɗon jaɓɓade werɓe ngam batte Allah e ɓuytandoɓe saɗɗoromaji maɓɓe. Ɗum doni hunde noon ko hoorejo leydi Yusufu Mahammadu haali wakkati jiidal natuno caka makko e nimɓe fedde leyɗe oni kannoni dekkiɗo do secrétaire général mo fedde nde leyɗe mbiyeteɗo madame Amina Mohamed. E nder laawol gotol ngol doni o holli o hoorejo leydi men Niger e wiide ko ɓeenimɓe tokkiroɓe leydi Niger wittiro hana ɓe ɓooya noon wakkati maɓɓe seɗɗa ni ɓe gatta ɓe mbitto yeruno fedde leydi France hawjinde habaru weeri. Nder galluje ɗum woni Niger kewɗe ƴuwole puɗɗuɗe ɗen bonondaji keɗi wonno waɗa yahde guineji. Misali nder région Agadez to nokkure toɓo waɗi bonondaji guineji kewɗi tawaɗi ɗum woni gollitirɗi noon dow filla ñebdeji. Amma ɗum du no miccintina on ko toɓo ndungu ngo no laatiri ɗo enda ɗum woni e leydi maɓɓe du woni wontiri non. Akkagi biteɗo kama dade o woni goto tawaɗo nder fedde sawara moƴƴuɓe ɓe région Agadez nani ko wi Olivier Agobi.
Nde en daari to leydi Agadez di tawa hitaani fuu eterde ndiyam millimétre cube hemre hana heɓeede. To neɗɗo ñakkake soɓɓirde yahde ton sembe toɓo gon no yahan no ɓuyto noon sai hewto to baamiso heɓataako. Nde en kettinake ko météo woni no haala e ko woni no waɗa nder cakantaraaji amin ɗen sai kulol nannga neɗɗo ngam ɗo nder leydi Agadez ɗuuɗal ñebdiiji amin fuu loope noon. To eterde millimétre cube sappo e joyi heɓake sai pete ngam leydi ndin yarta ndiyam ba. Nden ne toɗam ɓuri noon sai ɗen ñaama nokkuuje ndiyam ladde min giɗiɗam hana nder kuɓeeje amin ngam iɗam waddanamin bonondaaji sanne. To min gi'i ɓalinde waɗi sai ɓerɗe amin taƴa. Miɗen he du'aade o watta bonondaaji majjam ɓuytiri.
nani fande mbien to lumo jama jeso ngol lumo bebe no tokiti e wadde lumo ko mudun e sonnude gineji mu en bako dum woni kokkol no kuje gadaade le cuccu ka dum wartirama bolum lumobe tawabe der no kure ben du kolli fahande ko nondomi kebado enda dum woni nokkuje mun kessa ganno ngatti gikke mun sanne e no kokkiti te do enda hakkeji mu en
ayi kala lumo go wontiri mi lidi ka tay bandiraabe andu konda hebi nokkuje ne sabu minen min lumobe gongaabe fuuna andini illu lumo lay tani a jeewi do enda a yami jogi tal qur'an sadarma hana tawe e do filo nokkure nde enda
kilen nda gari mu jimaaji
no don be amin to enda ko min gonno jamaaji hewbe ma fu kasena min kettaado sabu wobbe jotana fa haro banda wobbe jotana fa tellaaji bi wuri wu o min chawti nyamaalon ko min adi ko min choodi arde
ko bare kaamu bonni
e walla sidu ganere zaman
ayi kay min gala amin in chonna fey hunde seitam hokka suka ya yeeyo le lumo gon warta ba wori no kujibe enda no tawda sadar masanni ko enno fumi jogi tal qur'an ko kami
tirse na go ne se nila kaloga kenni
wadi do ko mi micin tin tawani wakati adama dawaki yewti dino e mabbe gollal nyibdiji buti gaaje de no woni e hoori mun to endan to luuma jamaaje hesongo jagganni ekkitinol gam beedude sembin dino luuma ko e sigilaade soda no sonna suudu hawjindu luuma ko e hawjindu kampaniji golle no tawda e jande ekkitinol illu kengan to enda agade e zender e do lawal goton goldoni gol ekkitinol no tawa e tewteru jom en soda no sonna ko wadeete to enda der gallure meden nyamey dun doni mbiyan hunde non ko tawa tawe bayle hebaama yaadu yeso der mun sanne yeru no adi isiaka Musudu jam en kampani je wiri bandimi Mustafa Mamman Sani.
Le premier cycle
der sigila amin arano o min cubake sukabe kemi dido e jeddo der mabbe wadi hamre dido hewbe ko do ta golle mu sukabe kemi dido e jeddo ben fu min golli ditta lebbi sappo e didi no gollidol he mabbe gol wadirtani arande ni be ekkintine hawju kampani idabel be kawre golle mabbe fondite tatabel dum hebana be dotirobe nayabel lewru fu dotirobe ben no tokkititto non neddo mabbe fu no holla no hollita dum no wade ar ko darata misali gadol are mabbe gum no luma ku leedi woni no wadira no wade ko be keba are gollirteede mabbe gum e no be mobirta de
maintien du produit sur le marché
nani feccere arande hantode latol ba leede duniyaare ko nodda to enda risi dum no woni e hore mu hande la sar o leedi France kam fottoto e to enda leedi Belgique do enda le nyamay bandi mi mutari Mohamed ye yewtide bibbe leedi Niger wonbe no tokki fedde latobe bal be France nani kuni ko be bi bandi mi no
France ni tokkumi kanji dan mi hebbe du kondam sam neddo fu yi France kanyum buri waawde kam buri sembe yerno latol balngo ene wonno wadra hitton endam ayo on jidi kondam fa no Belgique do no firani endam denne France ni kanyum won ko jallo tobe ba ko mi wana jo andal san France ni jimi heba sabu ilungo lati late Afrique itama hen endam mega France ni jidan mi heba coupe hen endam se gonga Allah
l'équipe de France plus remporter
na goyen ban waran shitati
France ni tokumi France kanyum buri waawde bal o enda bal ma wodi sanne hikka ay wodi ko lato bal no waawi sanne sanne be Belgique be endam fota be waawde no wodi ko non faande sadarmaaji har fadde gol fati nanene on endam denne France ni waawi hedde be didi be keba gotin na du kondan France be didi be kebbolu
tidi en ko desoro
tabibe leedi Belgique tawabe leedi Niger e tokkube fedde latobe balbe Belgique witende diable rouge be mbibe koli fedde Belgique ne sanne sabune nyanyi e der golle mu wodi du e be ngodi sa e yade latol bal hantode ko leede duniyaar dum ko wonno wada mane be keba do enda coupe nani ko be mbi Moussa Hassan Dobou
la fait plus de 30 ans
ko bubi woronje wayrimi min kewto nokkure de der latol bal leede duniyaaru denne sa'a mawdo non min kebi min durwandu ko watta min keba yaadu yeso latol bal amin gol wado tana chaka leedi amin e leedi France higira ku mangudu tawa chaka leede amin de bani ko no wodi kulle gom e do mu en mi moji amin no feru dirse felle leede didi de fu no tawda nyanya fedde leedi amin du no nangudiri
ki n'abandonne pas
je dois dire que je suis très nerveuse parce que
idun tajo berne gam fedde leedi France de hoya mi do wodi du wala refedde ami der latol bal hikka gol de wadi bawde mayre fu gande wadi ko de milanaka no wado du min keba jalorgal do fedde leedi France de komi ela ni woni min keba jalorgal
aller jusqu'en finale
vraiment
no be goni ibe latira bal hikka ni mido jokki hema de Allah jabi du be jawtan be latido bal e fedde leedi Croatie
final avec la Croatie
nani feccere dum woni didabere hantode ko latol bal dum jango alarba sappo e go jiena to ta chakaleedi Angleterre e Croatie nani bien latol tatabolo ko dum woni feccer tataber latol bal no woni e hore mum do enda der leddi meden Niger le gallu nyame jeddire wittinde ko woni ko dum wadi kanjun sabi AS garde national ye jalo aketo enda AS soni dep mo nyame didi e gotel noni sahel SC mo nyame kando ka jalake zangorzo FC mo maradi tati e gotel rancing club mo nyame kando ka hebi jalor gal do enda e fedde universite be nyame didi e bolum len nyame do ni bien hande dum woni ko AS Nijeleko for Toyota AS Police National. No need to wani hana chubaki kwa yaade hantode fechere dundo na wadaan al jumare sapo etati leuri jie to enda biro feni futu mwanyame. Mbiye ni Amina Mohamed bi Lady Nigeria dekido do Secretary General mfede late duni yaru notawa e jahangal ilu alal bitinga ngal to enda maradiga mbati ale jewede goleji yaadi yeso enda ladeji ko duen fede de waliti. Chagal mwudu duni minister kajudo fila ngurra bipe lady kanye waloimo do tirimo e jahangangala. Amina Mohamed ni oyo ondaro unwoni gure didi tawat ndir komini mo zira tawa ndarde goleji koreo pepe ngati Mohamed mama marati.
Bammo dan jari wuro non latingo wonana hadde gallure maradi kiloji mudun chapan tati do wonno to Amina Mohamed didabo horejo fedele duniyar fuddir jahangal mudun nokto ye ndaro tendeje tati latin der mudun tawa do filako ndarto nyamri e cellal kany e lamgol ay tender wotarnde du kondan do fille jande woni ko holloto tender wonde du no holla e do fille renugol suka famarbe no wodi jaati hono fedde jojjinaande gam batte wallita do majjum Isa Suleiman Madu kawon ngada do horejo fedde enda o wi golleji kewdo woni ko be golli edo majjum
ya des fiki on échappé au
no wodi suka be rewbe hebbe hisi dewgal tilay e hebube so jiti e jande no wodi suka be tetabe e juude gollino be dum golle bonde basol gaybe carrière en rondogo lope matenugol e jogugo
u de lo
noko dabo to jahangal hon dabo secrétaire général mo oni o enda yeyi wonno wuro we tengo danger o yeyi tondo yewi tandeji kewde don du konda ni o hebi kabaru e do filla ku tande himbe hon torraji kany e wallugo rewbe Aisha Haruna goto e rewbe wallabe e do sigilo enda nani ko hali
be ibodeji imaradi kanji di kokkime min kinneke imaji jaggal mu be ballitime e de golle dem be jari men du konda fasenegal Côte d'Ivoire min garti min tay wuro du wodi sabu ko sodona ujunaji didi na ujune ikeme jetati a sotti dum ujune sappo na ujune jetati ay moddere wadi leddo wallanjo hoggum far toggu nyamdu sukabe du far jande mu ay beydari wadi
Amina Mohamed didabo horejo fedele duniyar golleji di ko jeebidi o weltake sane chagal mundu o wi jaka jawdi hokkandi endan hebi to nati fa wodi
Mungade yaras am fedda su
mingi sukabe no jay kon no janga mingi idu ibe golla ibe keba de heyay no hani du ballaga wade farremobe e farrebu joni min jaha nyame min nanan ko gomnati woni no wada fa beida ballakaka min e hore am simiyey to fedde leede duniya mi yettine wullanu am gam batte be keba ko be balliti kambe du
masu kawna su skarta lafa
dida bo secrétaire général oni dum woni Amina Mohamed o enda o holli du o wi no wodi hono ko welalim e majjum kan wonno hono dewlungol sukabe fotay o dun don du konon don haada yaadu yeso du timma
do wonta kibaruji med e fulfulde tili en jettan don e favare joni ardido ko kibaruji njotti dum won biete do Raylat Suman Abdullahi Bunga joni wala fu komba mi wi de sanawi Moktari Muhammadu waddan ko dengal hausan kore tikirten to jam hirti sigilaji studio kalangu
der gallu nyamay
do radio amfani
lambaji hembere fm
agades
do radio nomad
lambaji hembere go e tabere jenay fm
arlit radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tabere go fm
difa
do radio amfani
lambaji hembere fm
doso
do radio fara
lambaji chapande jenay didi fm
filinge do radio muria talka
lambaji chapande jenay e joy tabere go fm
tilaberi do radio tebonse
lambaji chapande jenay e jeddi tabere joy fm
maradi do radio garkua
lambaji hembere jeddi fm
tawa do radio tambara
lambaji hembere jeddi fm
zender
do radio shukura
lambaji hembere joy fm
Watu jota kale mwesi chidi okalamu.
Nga martu de kumpa kwa wati den lady nishara.
Nyande fu jamte jegom e mintaji sapu ejoi.
Studio kalangu yadu lady nishara.